Kushinga mdomo wa sina la kusema inabidi nisoge mapema ni papate kucheza na cheza ni papate kusema na cheza
cheza kama unaweza cheza kama unaweza cheza
kwa nini na katini
kama unaweza cheza
cheza
kama unaweza cheza
cheza
kama unaweza cheza
kwa nini na katini
cheza.
Patron, I mean club imedia ja. Tunajipara ra. Usirushe ngumi ya tutaki bala. Beat in a bang so rough with it. Me study on point so lean with it. Dig it, in case you ain't know it's your boy LB. By the club you can roll with me. But for now, let's get busy when it flow like whoa. Then 20 bars spend money like whoa. I'm shining baby, hata kama kipofu you got to see me. Chesa, I'm shining baby, hata kama kipofu you
got to see me.
Chesa,
chesa, kama unaweza chesa,
chesa,
kama unaweza chesa,
kwa nini na katini,
chesa, kama unaweza chesa,
chesa,
kama unaweza chesa,
chesa.
Chizi na mide imefika kama sanane hivi watu wanavocheza utadhani wanapiga mbizi wanavorusha mikono kama wanakata mawimbi misi ringi but first up ni counter everything smooth courtesy ya mabouncer mademo ajishebe duwa kama aduzwa kifaransa mablaza meni kasheba duwa break dancer yuko J wakazi LB why tutazuru dancing flow nikiwa chicha na guide so cheza dance swing boogie prun paka chini ata step uki boogie na cheki sisa duwa na vio katika kwa nikona mwanzaki alivo ni kaba kabeki wa Barcelona ni mfano wa kuigwa serebuka kikita ngoma yo mabibi na mabwana cheze ni kame ni soma
cheza kama unaweza cheza
cheza
kama unaweza cheza
cheza kwa nina katini
cheza kama unaweza cheza
cheza
kama unaweza cheza
cheza
kama unaweza cheza
kwa nina katini
cheza kama unaweza cheza
cheza kama unaweza
cheza
kama kweli unapenda
cheza
upate pale ulipo basi wewe cheza
cheza
cheza kama unaweza
cheza
kama kweli unapenda
cheza
upate pale ulipo basi wewe cheza
cheza mimi niko club na masela wangu wako chichobo wax fingers move nipe nafasi mcheki yule shoni yuko very blessed yo man lazima to make move mtoto so conscious check another groove mihada mihada come into your hada in the dance floor get up
cheza
cheza
kama unaweza cheza
cheza